Kilmaji chapande nayi woni do e Dakar la mordi Senegal.
Ahmadou Barouba.
Dum no sellite dubbe hedi be refi fulfulde hande ko alarba sappo e nayi e lewru dida buru hitani ujunnaaji di e nogas e nayi horebe leydi Senegal taw ko hidbe Abdou Diouf e Abdoulaye Wade be nyaagima Senegal nabe yo be dirtin fitinaaji jaalidi e der leydi ndi may ngartu hen taw non ko do men hande ko Ibrahima An jaydi yankejo tesko todo kabaru jabbimo ko Ibrahima goddo kono on yettete ko ba ko winda jaydi jidi jareten hen ko Minati Diallo Minati misal minima
mi jowti Mamadou Barou
ko buri hen tentude hande e wodo alarba suba
ko winda ndejidi en kalanna hala Senegal da wonno de balde fuf peje anango dingam dabute no kaldal hakkun bibbe leedi ndi bawer wadde du jam
jantore men hande ko do e Senegal keddorden kono kaleten ko e leydele tati tawade Sahel Mali Niger e Burkina Faso ciagal debbe nantino pelital mabbe yaltude e der gomu CEDEAO dum wodi ko dum battinta e sodobe addobe nay do to daral fora e der lamor de leydi Senegal may ngartu e mudum joni joni teddube ko kabruji choftal walli
choftal walli
Minati Diallo mi salminima
mi joti Mamadou Barouba
e kabaruji choftal bali didal ko diwar gal jabbama kenga nambien hankito galle walla morgo leydi ndi jabbibe ko bietedo Alassane Ouattara
eya Amadou no biru dani hore joko jibara Alassane Ouattara jabbike kenyende jokol be didal ke bungal de se walla hitande ujinaji didi e nogay e tati e o kanna ardi do leydi ndi welti ke sannen e ngou porgu Abdoulaye Aziz Diallo ana famine en ko mo hokki be sukabe jokol be kebube gal de se walla
Angal tumbondiral dendangal fijobe ben e jokki bebe ben hebuno ordre national dum ko gannawol burgol hittude gol leydi di wadanta bibbe mudum ardido fijobe ben Max Alain Gradel jettuno kongol o jarni ardido leydi ding sabu ko tambiti be kon feewndo be sattira ha be tajji folugol
tout le monde nous avait tourné le dos
et puis fo hari durni kemen ko feewndo dom men hendi bata kour mon du fampi don wiudo wata berde amen mayu men jarni on e on maku mondom e feewndo ka subi don don maku gol
que vous avez choisi pour le dire.
Bay ardi do leydi din jetti kongol o weltani o jarni e mers faye e sukabe mumben sabu golle mabbe tidude de be wadi e go foloti rokan go Côte d'Ivoire jabbi e polgal mabbe gal Alassane Ouattara.
Cette médaille n'a pas de
ndi mbunyari ala choggu on badi golle ngardul on kolleri ngendi ankagal e weltare e belamma on bawa andude e peje de lelnudon ha mbawon hawrujinde bibbi iwarinabe fof ngoni hunde wotere
Harayen andintinay ardi do leydi ndin o ki goto kala e fijay be ben million ji chapande jowi sefa e galle jarayde wano dum don kadi elto won kanyun ko million ji temedere sefa jarnira Abdoulaziz Diallo Abidjan RFI
Abdoulaziz Diallo a jarama so boyi sedan e garani ko burniyaje
a jaram no feminati Diallo ji do kabaruji
kodo men hande
horebe leydi hitbe Senegal nyaagima Senegal nabe yobe dartin fitinaaji jaalide der leydi di Abdou Diouf e Abdoulaye Wade noddi dawri yankobe e yimbe societe civile yobe noto noddandu Macky Sall ngam wadugol jewte gendi ko goldo woni lawol aranol be mawbe dido wadube ndu noddandu ko do men hande ko Ibrahima An jaydi yankejo tesko todo kabaruji omo jabo namde Ibrahima Timbiba keroden be
Ibrahima An misal minima
misal ke non
horebe leydi hibbe Senegal dido dum ko Abdoulaye Wade wondude e Abdou Diouf be wadi windande be wadi noddande e bibbe Senegal be noddi be fof be wadu kaldal e kawral no Macky Sall horejo leydi o noddirini be woppa be dartina fitinaaji wonde wadde e der ndi leydi ko honno yiruda ndu noddandu be horebe hibbe dido
e min bodo sokki kambe ngone ko e posture mabbe ko role mabbe ko wayni so kewi bambe are kambe be ardino ma leydi ndi kadi kambe ne goto wonde ardinde ina wayno maro hebino wadde face événement ji wadi nien donc c'est normal kadi contenu de double mabbe di kadi c'est normal ko so tawi ko wayni hebi leydi ndi kadi mo hebi o kadi hay so président la république kadi mo halfi be hande ni mais kam ko miniraw mabbe même si wonbe anduda aussi ne wadabe critique ina wiya wonde wodi ko yawti do en be mer halde en kono non français wiya ni tan mieux vaut tard que jamais
wodi yimbe hewbe hollube e der de windande hibe bambi Macky Sall wonde nay be bambani e Macky Sall ko honno yurda do ndu noddandu be wona bambudu Macky Sall
eh non min kam mi sikani arandi kan neddo kadi waawa andu ko woni e der ngani makko ko holko dum yini min kam wadani jiji tan ko be ko wi ko be haali ko be nadde ko yimbe fof e dogu Senegal naabe ko wi sokabe be kadi wadda sokadi ko wadata ko budu otoji di bon helde otoji min bo andi personnellement do ganda hore ma hay ko wonde jeffindirane politique te otoji mabbe Allah ma nyamnen comme non si wonde ganda hadi wobbe kadi Allah dum hande kadi mejjade wonde kadi Allah wadde kambe ko biye ko yene ja e oro fitina bon dum kadi ko yande mabbe gila Senegal fuddi gila 1963 joni de leddi wari fitina ha musi ha wayni ko watin sango jonde ko yoyi be jodo tan jewtide
ko fati e Karim Wad hiden andi wal alhali do fof o di fitinaaji do fof ko memmini dum ko tawde Karim Wad riwta may di subngoji e yi e wodi himbe holube en waywa stay ko deal woni hakkunde mabbe haldigal suudingal ngam yo Macky Sall wallu Karim Wad o lato horejo leydi Senegal
da yimbe fota yejjide ende no Karim Wad kanko de woppita do en e de mitel o dacita nde o dacita nde non o do mo ganda warma Idriss Seck mo ada andi kadi kanko o wana bolle tuude ender leydi ni on saha o yano Touba o mo halni koy wal fajiru o yi wonde dum do ko deal international o yi deal international bon ina wayi taw ko dum don Allah andi non ko Allah tan andi beru dum woodi walla ko wodani kono kam sa jetti dum non kadi abadi dum kadi rendin dum awadum e lien hakkunde mudum e odo ko dum do ko apply wadde kali ko wino o wino o mo yidi bibbe makko be manam ummibe parti makko be de wole ndi pandan do ko famdi ko duubi chamande je ina wayno a chaque fois ko so ko sa jewi evenement bi a liri tan way kono ko dum don ha hande kambe ko dum don be yidi ni kambe ko be kambe kadi ko hoobe goddirta e ko to wuta tan kambe be welditu pour intérêt mabbe sabu sa jewi Idriss Seck de 2019 2020 kanko non 2019 ni election kanko non deuxième avant 2019 ni kanko bourno Sall Macky Sall avant Ousmane Sonko ina feña donc e on don saha aybe nandiri be wondi ha Macky Sall wodi ko itti ko wadi important tout mon conseil de social et environnemental ko be famdi woni ko Touba wirdi ko donc non non kam ko ngananda hore ma ko neddo jegi dagil dum mijoto ko woni der ko non kam dum ko Allah andi
namdal go ciagandu noddandu ko holno Senegal naabe jabbortandu be jabay inde deejere nde be hore be kibbedi do noddi
e bon min kam ci komi kam hay goto faran salat deejal ci comité min kam min horam tam min kam min salat ko deejal donc non Senegal naabe kam sa hedi ma radio ji di walla e grand palace ji di e woto ji di adana nana yindu de no ri wondu bi hen no bi ganda hor ma gadi wondani hen
namdal go ko fatinga le Ousmane Sonko ide ngandi on hande hino e kaso gila Macky Sall wadde yewtere bugitori di subngoji yeso halaji hewudi halama hande no wowlede ko fati e sariya ya foto Ousmane Sonko o yalta kaso o tawte e mabbe mbere dum no wawa lata de yango mada
woy ina wawa lata de sabu dum non wana gulat wana hande meedi wadde dum kon wadi andi evenement ji wadi ni kadi kewino do 1962 hakun Mamadou Dia e Senghor kono watin tan koy sariya baado non kanko odo apply wadde kadi ndaw dum nin do en ndaw kadi wadi do opposé kadi Abdou Diouf kadi ha tangi ha wuli woni 1984 election ji 48 ko dum do tan kadi wattinno ko sotira ko heɓani ɗo gandanɗa hoore ma ɗo wona trahison contre état walla ɗum ɗo heɓani ɗo gandanɗa hoore ma peut être hay goto wawa ɗum yafade walla sa yafima ɗum an hoore ma ka cerdiɗo leydi ndi donc ala ko gandanɗa hoore ma ko wawa yafede sabu politique hunde ko yiyama hen bo peut être sukaɓe ɓe kamɓe jibinaɓe surtout après 2000 ɓe wonko gandanɗa hoore ma ɓe tawaka ko heewi kono tawaɓe avant ɓe ina gandi wonde wayino ni wulde walla des fois ɓurino ɗo ne wulde kono haɗani wattin tan ko yimɓe jewtide après loi ko ɗe bon foɓɓe yafede ɓe kadi yaafe kadi yimɓe kadi dokko golle ɗe
Ibrahima an mi yettima sanne a jarama
en jettima kanko Ibrahima an kono kadi en jetti Ibrahima Timbi Ba
ko winda e jaydeji
e kabruji men ko winda e jaydeji ɗi hande en kalata haala Senegal seppongo ar suñu élection nodduno minete Diallo ɗum ko kenga wonno ngodu waɗani
eyi Amadou Seppo go fedde dental société civile arsuñu élection na mbiyan denel woteji meɗen ne keɓali waɗude keñen saabe ɓe keɓali yamirore préfet jo Dakar ngam heɓude nde yamirore waɗi so ɓe dirtini fa asawere warore nde windi jeyde Dakar actu jeyde nde holliti immaɗe hooreɓe ɓe woni ɗaɓɓude ɗi waɗude ɗi majireji e dow lawol jankañon sariya de wonno e balde jabbide de tan nasabe wayde yamirore seppo gadunoji di yimbe tata na mayi hen windi jayde de on alhalika ambassadeur amerique do senegal nuddi horebe deedi ni teddina hakkeji bibbe senegal e wadude seppo no haniro hono yamir sariya ni
minati jaydeji di bindi hande wodo subaka larbay alhali sariya wol ngam yafade bietedo Ousmane Sonko e nangabe politique fu
eya amadou jaydeji kewdi bindi o kabaru jilotodo ana fota balde tati joni no tafon wala ko gouvernement o hali e o kabaru windi jaynde senego ka yimbe mawbe sahibe halanane en senegal ardi ngal gollal ngam tabintinde gol sariya wol jafoto gol Ousmane Sonko goto e lundi lamu Senegal kanyun e temere yimbe wobbe be noddiri nangabe politique e seppoji gadunodi e der leydi ndi windi jayde Guinée matante Conakry tabene e kawritan gal dental la pelle politique yewi askanwi wadi kenyen nangal defedde na mbiangal kawrital la fedde fusanode pastef fusande pastef de Ousmane Sonko ardino anatawano hen be kolditinde dabere ko funtinde be leydi ndi e alhali gondo e Senegal saha joni no
minati e pelle windere anan jokki noddude e teddinde ngam yimbe be teddina hakkeji bibbe Senegal e o saha
eya amadu kenyen no horejo sandu fedde adunar uni darani do hakkeji nadanke holliti kulul mudun ay alhali politique gondo e Senegal e de jonte fufa ardida o nyagiti ke teddingol hakkeji seppo kanyun e ndima ko halande wonno e fitinaji gadude di jandiyan ko be kebi hen torraji yimbe hewbe dun barmi yimbe taton mayi e wi Amnesty International goto e mabbe jati na hebi mo duubi sappo e jeegon on saha goto jagor France kalfinaade goddidal leydi mudun e leydi jananɗe noddi horebe Senegal tinnoɓe madabareji bawdi tabintinde jang e deere kanyun e laamu demokrasi
a jaram no feminati jallo en jettimo en jarnimo
Ahmadou Barouba
Aratawa hande yodo subaka teddube alarba ko buri tengtude e kabruji di Senegal balle sappo caggal dirtingol sumgoji hore wa ko leedi ndi halaji ko fati e sari jafotodo Ousmane Sonko ina hale yewi askan wi e kawtal pelle politique lundide lamugu njadane e o sari yapade jaggabe kaso sabo politique nde fedde sikki dum ko punti tan wona goddum hanki be wadi yewtere yeso jandiyan ko bebe ar suñu election den sumgoji men kawtal pelle politique pelle sos jafodon pelle société civil ndirtini naben be riwti seppo mabbe ngobe hanuno wadude hanki talata ha aset arawo sappo e jeri leru no gonden ko dum woni pelital ngal horebe de mojobere yetti cagal de prefet mo Dakar hadi be seppo go hanki kambe du be wadi yewtere e yeso kokkobe kabaruji daminare dartingol hare to Gaza no joga dum ko cagal jewte wadude hakkunde tefobe Amerique nabe e be Israel kono kadi e horebe e jagorbe Qatar e be Egypte peje no jokki yewtede
Jantore Monde
Kodo e Senegal keddoto den wadi jonte tati ko leydele tati tawade Sahel Mali Niger e Burkina Faso nantino pelital mabbe yaltugol e der gomo CDAO e der dum jula en malinabe e addobe nayi e der Senegal no gondi e kulhuli mawdi do e Dakar to Daral Fora ko nokkudo malinabe buri heewde e be miji so tawi ngal pelital latima yobgol mabbe lempo buran beydade Moussa Mar Bari yillo yima keroden
yan wudna safa buunna no ga wuta fanna kilo kari jarno ko tan jara
kilo ko tan jara ko tan jara
tan jara
nagi nge beydo sa kali no ko yaade no waya
fereji ni beydi
ko do re woni golle de
gonden ko do e Daral Fora challenge no nari nay goburaji no beeni e der ngal daral kono eles challenge de ko jaltugul mali e der cede ya wutan woni ko yewtete sabu dum no jeya e ko jaaji mabbe samrugi jallo malinaajo o hollisi wonde o yaadani e ngol yaltugul
dal mali kam jaltugul mi cede yaw kala ustare wonde hen wurbe jawdi ndariindi burata yawdi tindi ngati be so leydi ndi wadama ambargo be jaggat jawdi ndariindi be mbiyandi haatata der leydi hendi yaltata minen kam dal yiyanda min kam minen yaadane e jaltugul mali cede yaw
kala esaha so hebe jaltina jawdele mabbe e der mali ko kalisaji kewdi be njobata wadde ngol jaltugul kala ngol no wayi be jude chadele mabbe e biol mako ha joni
to bange mali sada yalto ada yabu junna jena kay kay tan diboli wona temedere kilo dum no sidi taw ko bayli jogida so yidi taw ko nay jogida do yidi fof kadi auto o foto so yidi taw auto o timmi temedere so yidi taw dabe de timmi chafanto yimi so yidi taw ko de sap 46000 o kay yoba dum no ko goto andi dum don joni so mali yalte cdao ma dum beydo temedere der temedere gati dum do kam ko nano diral wonno jamno wodi sadele ngala kono hatta wajibo yoba dum do jono so lural woni hen handi me batti yalterde 40 welani gouvernement leydi ndi e mbay beydo dum temedere der temedere
woni kuluhuli mabbi wota jawdene de mbasi yaltude e der madi sabu e der senegal tenki e dakar ko nay malinaabe buri do wawde ardi dum ko e biol umarka lolirdo ngoy jaldo
min ganda bele jawdidi daroto wollondi darata taxidi darem kam min en liggotobe affaire jawdidi kam madama min dan chade tay gong ko jawdi min nguri te hen kadi min dillat sika wi ama non hande sika dum yimbe cheti golle goto fof haade te bu haadani min kam madama be addana men jafaje wayde allah hande dina imatodi mali tan kande ken yimbe dillat yende kam hande kam darangal kala mbaw dangal yawran hore laaci ki tan gondi
kono ko malinaabe tambi hen fof senegal naabe kedata hen chagal Mamadou Diallo Senegal najo
Mali yalti sedibaw so jawdi ndi tawin addana dum problème kam so wodi addana dum problème ina tampina Senegal sabu dum jawdi ni wayna kayru jogi Senegal ni kayru buru wada ardi taskizi kewdi spay ma mayri ni beedi ma tid kadi addata ko problème tay gadi temedi naginata wala temedi jeegom naginata do temedi joyi chabani joyi foko nay maji tay ko otoji nogas sappo jeete ko foko oto maji otoji didi di ngota ko oto Senegal wala oto morte sayi ne do ne inna do andi so do tew kilo temedi jeegom ko wonde nay maji tay no nay Senegal boli boli andi min so maji do aram so ne so dindi so yeyan kilo 6000 wala 6000 yaltata
so tawi waylo wayloji nati e golle mabbe ko dum cedele mawde hay so tawi hede godno Alasan Mamadou Kalidou Sow ko malinaaju
tay wonti sarnaata leedi ma jetta visa wala ma jetta l'espace conséquence kam miskine arobe en jilo ko nyaambe jomen jawdi be ko ben tan gonti tampo gaddugul lengul sa ittimal ne arara Senegal l'espace tan tajata e dikko ko tobe duwañen tan lawol gendarmerien tobban non kam ha daroda ayna ay haso be jalti mbaa men haddar Senegal no wayno tidde
e der dum hebe mada erango faade e laamuji di de ballatabe e golle mabbe Alassane Diallo e Oumar Ka lollirdo ngoy Diallo
ko minen kam siwil en tan min jukkundir en dam min goppe min deer min deer dum min jidi min ngol Allah be liggoto ko doole to nay manki kilon ya ha ujunere ya ha temet jeetati dum no so way wi no kilon wa ya ha ujunere temet je walti kilo temet je ujunere temet je go ala sabu kiyam kay yanta ko ko men gande ala sabu kiyam yanta sabu yimbe faato ko kebal jawdi sahibi ko yebta yer ko yebbi sahibi ko tiida yer ko tiidi a wawa dum dande
minen kay sinna kon saga amen cibe cibe cieti gol minen kam yobe gacci no min golliranno hanke heccang min kontenirano webtinana kadi bur no min no dum wayni newaade ni kadi burdo non kadi newaade min dum jidi e ardibe lesdel de be kambe koy mabbe mbaaso lour pour minen min daye no min gordo nanke ca min kontenirano
ener ujinere nagge wonge e dergal daral temed jeenay de so jeewama imori kulidi mali ko dum saabi hande julankobe malinaabe e senegal naabe wonbe e gal daral gite no jermini e jese mabbe fayre no yio ener gite mabbe dum ko ciagal de mali nantini yaltugul mum ener cdeaw
en jettimo kanko Moussa Oumar Bari en dedo jantore wande fayda no fewi en jetti jarni dendangal gollotobe tonto daral fora do e Dakar jimol dendangal yido dirobe den gandi hande ko sappo enayi e lewru dira wurudum ko nyalawma tidinirado gilli dendangal mo jidowo kala yo yidir sabu alla enulado mum e konadum en tidiniridum Aissata Ndiaye gidel Ibrahima Ba tonto Dakar en jetti en jarni dendangal hedatobe refi fulfulde mbadi ko tidini teddube yalla hokke nyalude do jam so wonadum do e silmaji chapantati mamin gartu e habrondirde mon on jaramo
Fenanila, bend the hand, fenanila, 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 bend the hand. nani da hen wondi dubi awdani kelanda hidi lammi holi